Records. Yeah. Jolly boy. Gege. Mombasa.
Beat here, TK.
Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Ni game kwa katuni vice versa. Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Ni game kwa katuni vice versa. Kama una tafadhali weta futa. Pole pole minajua utapata. Raka raka sunajua ina baraka. Ata ukipata wezi pata kitu poa. Kuna wale wamekonga mejibeba. Pia si machalupenda wala mezibeba. Kifu wa mbele hapo nyuma pole pole. Music ulanga nikitumienga macho. Kutoka nyuma pole pole music fuata. Zikingia box mi uchinja kaa kuku. Sini obvious killer dem anachali. Ni obvious killer chali anadem. Sini obvious killer mtu anawake. Hii game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem anachali. Obvious killer chali anadem. Si obvious killer mtu anawake.
Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Hi game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem ana chali. Obvious killer chali ana dem. Si obvious killer mdu ana wake. Hi game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem ana chali. Kuna mademu wengine wanadini kuruka. Miaka 30 na bado yuko vajo. Ako kwa amejikazia ile mbaya. Siko mbaya. Wengine wana principali. Anafuata lile takalo mfadhili. Si obvious killer chali ana dem. Huyo chali si anaga chali. Huyo dem si ananga dem. Tufanyeje kasi shauri yao. Yasiyo kuhusu achianga Mungu. Ataka kila dem ana chali. Chali ni kubehave. Kutoboka kwa cha dem nafasi ya kupumua. Chali si kunipimia. Kwanini kwa jela. Chali ya shiba toshaneka trela. Azi si kila dem ana chali.
Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Ni game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem ana chali. Obvious killer chali ana dem. Si obvious killer mdu ana wake. Ni game kwanga tu ni vice versa.
Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Ni game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem ana chali. Obvious killer chali ana dem. Si obvious killer mtu ana wake. He game ikuwangi vice versa.
Sura mbaya sura poa tuni yangu. Kama unipendi kuna na inipenda sana. Tabia safi tabia chafu tuni yangu. Kama unitaki kuna na intaka sana. Wikubali wikatae juu yako. Lakini jua kuna siku itakula kwako. Ni wangapi walikataa wakalenga. Lakini muishoe wakabeba miezi tisa. Vice versa ndiyo game walicheza. Mpaka mwili wote ukabaki umewaka. Juu ya bedi wakacheza tuchakacha. Mpaka mwili wote umekaki umewaka. Kwenda right kwenda left wakachoka. Wakabaki oi wakinukisha makuapa. Sini obvious killer dem ana chali. Ni obvious killer chali ana dem. Sini obvious killer mdu ana wake. Ni game kwanga tu ni vice versa.
Si obvious killer dem ana chali. Obvious killer chali ana dem. Si obvious killer mdu ana wake. Ni game kwanga vice versa.
Rap demu hapa hivi. Sio kwa TK2. Sia tushino kituambia pat kila demu anachali. Watu tukapa mnajipatia muda isei. Aistoshe kuna machali chali anachali. Ay demu ada demu. Yona utasemaje brother.
Badai sana.